antivirus.
Boom. Zedwap.com.
Mwana wa Munguni. Eastern Power.
Chozi Munadi. Mwana wakale. Hoya.
Boom.
Asembe wenzo ziva. Mweni kukondela mami. Asembe kuvipanga suma vipanga. Kuntu kensele pava nani. You don't know, you matter tena. Jiwenina vaka pato toto. You don't know, you matter tena. Jiwenina vaka pato toto. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya.
Boom. I got to stop thinking about you. It's not easy. Nukumbuka chema design it and zedi tonsi. Bacha pamine wenzo ni toastini la bread. Na kunipiki la veg. Hapa ni kabwela, unadeka na kusegula kugeti. Day by day ni kutumila. Sini ziva wae su yanka mapozi. Unayambo nchaya avoid. Ufuna chewi ni stay alone.
Asembe wenzo ziva. Mweni kukondela mami. Asembe kuvipanga suma vipanga. Kuntu kensele pava nani. You don't know, you matter tena. Jiwenina vaka pato toto. You don't know, you matter tena. Jiwenina vaka pato toto. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya.
Boom. It's just not that I love you. Nima onamo inehuri iwe. I belong to you. Nima mvela punonga tidipa mozi. Ndua nuna ndeke sana kamosi. Tapita my problems now my haters. Tinapanga my promises. Munga ni my formulas ya mufizi. Nasina nguna ivara. Munga pa japanete nzo kubebesha mbaul. Funo netele la pepi. Shuzi vasini majana beef.
Mweni kukondela mami. Asembe kuvipanga suma vipanga. Kuntu kensele pava nani. You don't know, you matter tena. Jiwenina vaka pato toto. You don't know, you matter tena. Jiwenina vaka pato toto. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Jiwana cha, jiwana cha na na na. Just to be there. Pasha kupa isha pancho apo. Oh yeah, let me tell them. Chikonji ni wabidi zazu. Oh yeah. Kuvipanga anakonda. But don't know to me. You want to speak a special somebody. Somebody.
Bring this kiss to tell them. Send me off. You know it's antivirus. And this was a boom.
You don't know, you matter tena. Jiwenina vaka pato toto. You don't know, you matter tena. Jiwenina vaka pato toto. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey.
Antivirus.
Commander Wisdom, Daniel Zuko, Bakamba wa Muhiro, Mashopin, Kindeza, Bakamba wa Chitimumba.
Zedwap.com.